Mokgatlo wa Democratic Alliance ka hare ho masepala wa Masilonyane o swabile haholo ke seo ba se fumaneng Thénézele sewage planteng oversiteng. Ha re fihla moo re lemohile hore sewage plant ena e na le beke tse pedi kaofela e sena motlakase, ho bolelang hore ha e sebetse hantle. And hona ho a ngongorehisa hobane re a tseba hore setjhaba se a hlokahala ka hare ho Foreisetata, ba bolawa ke cholera. So ntho tse nyenyana jwalo ka di-sewerage plant di qoba tsietsi, and masepala o hloleha ho etsa jwalo. Ho bohlokwa haholo ho lemoha hore masepala o tlameha hore o lokise meaho ya bona. Infrastructure maintenance ke ntho e bohlokwa haholo. Sewerage plant ena na le dilemo tse 25 fela e le teng, fela ka mokgwa o maemo a teng a lokotsehang ka teng, o ka paka hore na le dilemo tse tlolang mono. Hona ho etswa ke hore fela masepala o hlolehile ho lokisa sewerage plant. Re ikemiseditse ho dula re lwantsha masepala ho etsa bonnete ba hore ba lokisa meaho ya bona, le ho etsa bonnete ba hore ditshebeletso tsa mantlha di ntshetswa hantle setjhabeng, le hore le bona ba sebetsa ka boitelo ho tshireletsa setjhaba.